sakiraɓe keɗiɓe bisimila moɗo e actu jeune amen ñalawma hannde o mi wonɗiɗo e Ousmane Ali Bouly. Ousmane, hol ñallirɗo?
Jettoje Allah Ali Sise.
Ousmane, hol jogonɗa sakiraɓe amen ɓe hannde?
Kabaruji ɗin puɗɗiranɗe jaren to markalla to les région Sigoɗo sukaɓe collectivité raffidenago ana wodi les commune muɓen Hoorejo conseil local jeunesse markalla en garan keɗoɗon ɗen ɗo e seeɗa hollitinde en kabaruji sukaɓe on nokku kabaru min nimagga en garan jaren to kay to nokku noddirteɗo yelimaniɗo sukaɓe moɗon collectivité ana jogaki ɗati kantiɗe no keɓira golle nden ɓe sukaɓe ardo hen ana darta e laamu o piya dabareji yalla sukaɓe o sergal ne keɓa golle en timminira no wowiri ni kabaruji haro calɗe.
Ñaly Bouly, min jara markara les région Sigou to wonto sukaɓe jokolɓe wondi woytade saabi raffi ndenago o les commune mumen.
E non jaati Ali Sise, raffi ndenago gonɗo le o nokku ana waɗa tiɗallaji sanne dow golleji ɓe sukaɓe wi hooreɓe jeunesse e gendidi ɗum saabi bini fa sukaɓe hewɓe jokka ɗati bonɗi. Keɗe ko Ya Moussa Dembele, hoorejo conseil local jeunesse markalla, wi keƴaɗo meɗen janoɗo to am Sidou Touré do faccitamo. Sidou, Sidou ɓe
jeunesse ga gel
torraji wonde ɗo sukaɓe jokolɓe hannden liggin amen markala ɗo yo saabi laf gollal ga ceggal muɗum guese amen emin remataɗe hannden laafi deƴerne haade amen jaati limde guese amen no wodiri. Ceggal muɗum sukaɓe amen jokoɗo ko heewi hannden ana wonɗi wittude nokkuji goɗɗe, ko heewi mabɓe du ana miili jaati jokkude guɓal jadinsukoɓe saabi laafi gollal ga. Meɗe wullito e laamu on tinno taƴa dabiri fou yalla nella amen maggal paaɗe ko natto saabi addude jan e deƴere nokku amen oɗo.
Ñaly Bouly, mi keddotole wuddu leydi fa hannde le région Badiangara jonte ɗiɗi caggal hippangol gaɗangol fewde e gelle jela sagu jam weeli de sagu le cercle bankas kulol ka ana hidde yimɓele toɓe fa hannde le ɗiɗo nokkule le wi hooreɓe jeunesse Badiangara.
E non jaati e wi mabɓe yimɓe gende ndi ana gondi kay wadde e bawɗe mumɓen fof yalla ana jiggita o masiba bonɗo gaɗaɗo dow mumɓen. Sukaɓe région o ana gondi wadde immadaraji gonda dow deƴƴere e wi mabɓe. Keɗe ko Amadou Lou Guewi, kanko wonno hoorejo conseil local jeunesse Badiangara, laali tangara noddi dow faccitago. Sita, Sidou ɓe.
Kabaru jalsego ana tiiɗi fa hannden caganne laamu on nelli ministre en taton wari jantide e jamare nde fa hannden yimɓe ana metta sanne saabu dena ɓe holliti deƴƴere wala nokku on nde ñalaɗa hannden. Ga ɗo e tawede fou sukaɓe jokolɓen ana wondi e taƴide dabireji famitina jamare ne patimɓe hewtodira homo futtinno sowro nagga hoorel muɗum. Menoɓe noddi fa lam Badiangara sukaɓe jokole muɗum tinno dokkodira juuɗe yalla dien e deƴƴere ana waɗa. Ɗo so waɗama jama fof heɓan fewtide golleji muɗum ne wooɗi tawa torra heeto fe goto.
Ñaly Bouly, mi jaran caggal leydi to wonto sukaɓe jokolɓe capantato ɗali aduna timmoɗe yontere ɓettide le immadaraji mumen tewtude diwde kokol melila gonɗo hakkunde leydi Maroc e Espagne.
Eyyi noon jaati e humuniɓe hakkeji yewɓe jolari ɓe yimɓe fuu yo maggal paɗe morsiniɓe yonkeji mabɓe.
Ɓe yimɓe fuu le leyɗe afrique jeeya ɓuuri fuu leyɗe fundangue afrique ɗe wi walde malinkoɓe ke enaɗo dibaɓe.
E wi hooreɓe mabɓe horgoji ana gondi waɗede fa ande yalla ɓiɓɓe malinkonna gala eɓe morsinaɓe yonkeji mumɓen. Keɗe ko Ousmane Diarra wi kanko wonno hoorejo association malienne des expulsés Fatmata ko joni noddi o dow faccitago. Sidda, Sidou ɓe.
Yimɓe miilɓe taccude maayo geesi nata leydi Espagne mbaraɓe fuule lefol afrique de l'est jeeya hono éthiopie e leyɗe wonɗe bangge muɗum. Le wakkati hannde o mi waɗi immadaraji de fa hannden mi heɓe teƴiran feeɗi yalla malinga fe goto ne ɓe yimɓe mbaraɓe ma masimbinaɓe. Ga fa hannden dabiri an woni taƴede to ambassadeur leydi Mali joɗiɗo on nokku o wi caggal hannde so yiyama malinkoɓe ane muɗum fou jamare famintintendu muɗum. Ga fa hannden mi heɓe teƴiral muɗum yalla malinkoɓe ne ɓe yimɓe mbaraɓe.
Ñaly Bouly, kalen jonka haala julde balɗe seeɗa tan faɗe julde layarde yettade ko heewi sukaɓe jokolɓe fa heewi bamakko ɗo kañum en ka fuu natti e sottude baali.
Eyyi noon jaati fayso tawa o golle keɓal won e muɗum e wi yogaɓe yoko du holliti wiide e coggu ana fanɗi. Keɗe ko Sali Sissoko heɓini en dow faccitanko Mamadou Sama Seko. Sita, Sidou ɓe.
So jokolɓe yogaɓe na jilto le deeɗe ɗe sottude mbaalu jeeyoɓe hewɓe kay na jooɗi nokkuji kewɗi lamorde leydi Mali domude client en ka noon ɓe fof na mim siti rafi client en ɓe.
Mi wonnoon baali jeɗɗi mi cotti ɗiɗi ga kila mi holliti ɗin tiiɗi sanne min fa gaw ƴumi warmi keeña mi sonne fe hunde fa hannden. Sonni baali tati beete he baali goto fou mi cotti ɗum ko yaata ujunaji sappo e jitti baali coggu muɗum ana yaha ujunaji sappo e nayyi ujunaji capantati e ko yowi hikkake luuma wala sanne sona duɓ ƴaɓɓiɗi miɗa wawi cottide ko yaata baali sappo nde ñolma
client ɓe holti wiide ne tanni koye ɗe saabi tiɗalla coggu mbaalu noon woytigue codoɓe yogaɓe.
Ɗum yo baalu ko entitirte balbal ɗo yiɗmi suudde ga ɓe cottanmo ba ujunaji capantati minge ujunaji noga jetti tan joguimi baali ana tiiɗi sanne minge mi heeɓi baali goto welɗo kam min inde ɗon yiɗa baali fou so wala entitirteɗi calɗiɗi ga ɗiɗi ana tiiɗi sanne minge mo yiyami o mine kajamo de mi wawa suudde saabu ɗin wala boɗɗo makko min ƴewan goɗɗo kasini.
miccitina wiide oɗo golle wattu seeɗen latto sababu ɓuytude raf heɓugol golle e kañe ɗum faabaade ɓeeɗo sukaaɓe hinnaade haa juuji maɓɓe jogaaji.
Ɗum naɓataa en yewtere amen minimag. Ñaali Bulli ne yewtere amen minimag ñalawma hannde o mi jaran région Kayi ɓuri fuule cercle Yelimani to wonto sukaaɓe jokkolɓe wondi woytaade saabe rafi golle nde wiimaɓe sukaaɓe jokkolɓe gomɓe le cercle o wala fuu no waɗa.
Eeyi noon jaati Ali Cisse e wi hoorejo conseil local jeunesse rafi golle ɗum wattade sukaaɓe heewɓe ana joolaari sukaaɓe Yelimani ana darta e laamu fiya dabareji yalla ana keɓa ko gaɗa ley o nokku anni ko nelannoɗo meɗen yaade to Yelimani to Aissatou Kanté heɓinen dow faccitanko Mamadou Sama Seku e Fatoumata Mayga.
Le cercle Yelimani gollirɗe sambinoji heɓugol golle na famɗi sanne mim siti fedde sukaaɓe e wi setigui lollirɗo Hamidou Bathily horejo CLJ Yelimane golleji baraɓe minisien en kañe transport jeune mɓe heewi wadde
sukaaɓe Yelimane ana jogui tiɗɗallaji kewɗi rafi hemde golle kano yogaɓe ana e golleji baraɓe yogaɓe ana moƴƴina moto ŋaji yogaɓe ɗu chauffeur en caggal mum golle goɗɗo ana fanɗi.
E wi setigui lollirɗo Hamidou Bathily oɗo rafi heɓugol golle laatiki sababu kewal wita wita nokku o holti wiide kamɓe kayɓe gaɗi imadraji kewɗi sere e ONG ngaji e kañe lamukoɓeɓe yalla golle no heɓe wonande sukaaɓe.
Ana yaha duuɓi kewɗi sukaaɓe amen ana jaha caggal leydi men hoɗo saabi mbini ɗum rafi hemde golle ga walde sukaaɓe amen ngala bawɗe eɓe jogui tiɗalla e rafi faabotoɓe. Min kaali min kalti e radio ŋaji miɗen jatta du ONG ngaji yoga Anton paabowomin e golleji amen jamma ila ñalawma.
Nde ɗo fedde sukaaɓe Yelimane dardi laamukoɓe ɓe hinnaade kaɗo tiɗalla ɗum ko Aissatou Kanté gonnoɗo to Yelimane heɓani si cuutama ni.
Ñaali Bulli min kotiran kuli koro to wonto sukaaɓe jokkolɓe temedere on les région o janguina balɗe nayyi to jande ndemal.
Eyyi noon jaati Ali Cisse wi hunconimɓe ɗon hoore fanda muɗum yalla sukaaɓe o nokku ana keɓa dañ ko gatni koye muɓɓen yalla golle ana waɗa ley o région.
Nde ɗo jande timmude keñe ndu margal pooli liɗɗi kan jardin woy wonnoɗo muɗum.
Eyyi noon jaati Ali Cisse hunconimɓe ɗon hoore yo wayfa toɗo jawdi muɗum ɗon yo fedde noddirtine mouvement ambi ko.
Ñaali Bulli ñalawma hannde o min gara min kala haala suka jokkolle puuɗowo.
Noon jaati o suka jokkolle puuɗowo ana noddire Birayima Cisse omo anditire Bura o yuppi jande hitande 2011 nde woni ko fuɗɗi o golle tatto yere fay e tawere yogaɓe ana jalanoma haɗay kanko o hinneke golle makko hannden o holliti wiide le o golle o heɓi ko heewi saabi o ñiɓi cuuɗi.
Bura ana waajo sukaaɓe jokkolɓe heddo le leydi mumen saabi le wimakko fay hunde ɓura heddade nokku muɗum eɓe mbawi heɓude ɗondu fou. Mohamed Ali yiido e makko alde bamako to bamako ɗo fa ɓeddorɗen faamu keɗo en Mamadou Sama Seku kañe Fatoumata Mayga.
L'école tan wona sababu keɓal ɗum woni miijo kanko Birayima Cisse lolliɗo Bura caggal ko heɓa e lawol e ley jande yehito olde bamako to ekkitinade ko wiyete tatouage saabi oɗo golle o hande hande o bitikaji ɗiɗi o jogui ley lumo.
Yimɓe ana jelanno kam ana mbiya ɗum wona golle gorko ka golle debbo mi jatay ɗum fou mi darni hen suudu mi ɓami rewɓe ɗiɗon.
Ewi Bura hono makko sukaɓe hana fewi halkoyde yonkiji mabɓe e ley imadara yaade joola e wi makko neɗɗo no wawa jaati heɓude arsugu muɗum leydi ndi.
Won sukaɓe jokoɓe jeehoɓe caggal leydi wona ɗum watta so neɗɗo heɓa hunde fe ga men ga golle ana mi jangini e yimɓe deɓe ɓe fuu ɓe laatiɗi hunde ɓe keeɓi hunde.
Ko ɓuuri hewde wattu yambiriji muɗi ɗi jokkolɓe bamako hinniɓe hon ɗiɗo golleji ɗi na ɓeydoro keɓal sikkuwar ɗum e le ɓadade idi ndi deyankoɓe keeɓi.
Ñaali Bulli timmoɗe yontere min goni.
Noon jaati Ali Cisse
hoɗo fuu won ton ko weeli hannde
jamma ko Obama ara ana woodi artisien wonɓe toon ana hen Seyba Kanuté Seydou Che Virginie Dambélé Soumessi Lildu ɓe fuu ɓe tawete dande maayo palais de la culture.
Aywa maestro mo Kora Madou Sidiki Jabaté kañ groupe muɗum Mandeng Grio groupe kañ ndu tawete concert live jamma hannde wakkati yamde noga e ɗiɗi club Africa Bamako Kura ɗum ɗum naɓata en jonka e bilki sembe calɗi. Ñaali Bulli min fuɗɗira hello bilki sambe calke ñalawma hannde o e hokkugol ballon kanŋe afrique landinaaɗo noga e go o lewru joue ngaroru marocto
Ali Cisse ila alkamisar jaɓɓinede andama joueur e mali hono hannde heɓude ballon d'or afrique e ley maɓɓe ana hen fiyaɓe ballon mali taton.
Le basketball oɗo leydi mali ana e coupe du monde yimɓelɓe duuɓumen ɓettita ko sappo e jeɗɗi ngaro wadde malaga le leydi espagne to fa ɓeydorɗen faamu keɗoɗen mo Mamadou Sama Seku.
Yimɓe inde joueur en capan taton dartoɓe ballon d'or ronde afrique pitama nyade akam sare jabbinande anna e go yubbe inde mallinkobe tato capitaine jagabule mali hamadou traoré milieu de terrain aliou jang e ibisuma nyande nogay go oliou juye woni ko gaynari ballon d'or o totete to raba leddi maroc wattu kawrtal lolir gal kaf awards beedade tutugol gaynari joueur djugido bural gaynari ngaji goddi dunno totete bangal basket leddi mali ndi na hani yade kawrtal adnarundu sukabe be kibinal dubi sapo jeedi to malaga leddi espagne kambe jagabule en cewde be ana e gubal gal e mudun wodi liban slovenie e etats-unis
nyaali bulul omi kadita hande yottugol kabaruji amen
alisi do kadide kabaruji hande sakiraabe an don gol limal fi mangal mudum en jottonka kedde heda do e seda tous o garan waran jukkinende